Simba, 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 Simba,
Simba, Simba, Simba, Uto polo ao uto uto.
It's the kids, baby.
Eti tuache, au tuendele, kuwafunga tuache,
tuendele,
wosa tuache, au tuendele, mbira pasi tuache,
tuendele.
Kasa nguvu yetu, jizi zetu, tufanani nao.
Ayo mwayo, ayo mwayo, ayo mwayo, ayo mwayo, ayo mwayo.
Klabu yetu, mbira wetu, watuwezi kuwa wao. Zetu atufanani nao.
Ayo mwayo, ayo mwayo, ayo mwayo, ayo mwayo, ayo
mwayo. Klabu yetu, mpira wetu, atuwezi kuwa wao.
Ayo mwayo, ayo mwayo, ayo mwayo, ayo mwayo, ayo mwayo.
Hatu shikiki, hatu suwiliki, hatu